Busiso mfowethu nevel kuhlala kukuhle njalo ukuze endlini yenkosi kodwa okungcono kakhulu bonakala sengathi kulezi ngukhisimusi ononyaka omusha nezinsuku ezingcwele bonakala sengathi kunesibusiso esincane esishiyelwe thina futhi njengoba sikubi kakhulu nje ukuthi asikwazi ukuba nomuzwa walo khisimusi ngaso sonke isikhathi abantu bekuvayizela bethi inkosi kubusise kuhle lokho ngiyayithanda leyo nto eyodwa mayelana nokhisimusi manje bengizwa iphathi iwatch ikhishwa ngiyakholwa okwangomgqibelo ozayo ebusuku inkosi thanda ngizozama ukuba ngibe lapha ngalesi sikhathi ephathini iwatch bese ngifaka isikhathi sami uma inkosi ithanda ukubasiza ngikhulume kancane ngolunye udaba okwangomgqibelo ozayo ebusuku futhi ngesonto ekuseni kusobala ngosonto esikole wethu ojwayelekile futhi ngesonto ebusuku inkonzo yokuvangela manje isidlo kugeza nezinyawo ngesonto elizayo ebusuku kunjalo indlela enhle ukuqala unyaka omusha kunjalo thatha isidlo ube nokugezana izinyawo.
Now I want to make an announcement that
manje ngifuna ukwenza lesi simemezelo engicela ukuthi lona ngomncane umhlangano oyinguyazana sengathi kubelusi nje nababambisene nabelusi letabernakele abaphatheli nabadikoni baleli tabernakele. Ngicabanga ukuthi kuhle kithi ukuba sihlangane ndawonye kanye ngasikhathi nokuthi nje sithole indlela inkosi esihola ngayo futhi izikhathi eziningi kukhona izinto ezincane eziqubukayo njengemibhalo oyoyithola engaba lukhuni futhi uma singafuna okufanayo sikhulume into efanayo ndawo zonke futhi sifuna ukuhlangana ndawonye futhi ngifuna ninabelusi nenibambisene nabo kumbe mfowethu Neville kuzoba nguwe nomfowethu Don Roro enta lapha omunye walabo esibambisene nabo nomfowethu Graham Snelling Utica umfowethu Striker lapha isithonywa sethu senkolo nabazalwane okungabeluthi umfowethu abanye abehlukene lapha umfowethu panel futhi niyazi ukuthi obani abangababambisene abalapha umfowethu Junior Jackson wasezansi eNew Albany bese-ke kuba ngabadikoni nabaphatheli ngiyanitshela ukuthi ngifisa nenzeni ngaleli viki elizayo tholani isiliphu esincane sephepha bese nibhala phakathi lapho imicabango noma ngingathi emibhalweni noma omunye umsebenzi oyisibopho enizofanele niwumele eningahle ningawazi njengomphatheli ongathi nje yini umsebenzi wami oyisibopho uma kuvela leli cala na yini umsebenzi wami oyisibopho njengomdikoni uma kuvela leli cala na nomelusi angathi athi kulelizwi lapha ngiyabona lapho obekufanele kube kanje kanje futhi angiliqondi nje ngendlela esilifundisa ngayo bese ekubeka phansi lokho embhalweni kanjalo njalo bese-ke beyiletha yonke kumfowethu Wood uma uthanda ngoba wakhe eduze kwami futhi masinya nje uma usubhale owakho futhi ngokukhulu kushesha ngokuthokozela ukuze ngikwazi ukukubuka emibhalweni futhi sizoba nalokhu manje bekungesiwo umhlangano wabantu bonke manje ungowabelusi nje nabaleli tabernakele nabadikoni nabaphatheli baleli tabernakele nalokho kuzofika masinyane masinya nje uma sifaka khona-ke sizomemezela ubusuku lapho okungekho mihlangano eqhubekayo lapha siyobeke sesikubheka lokho ngaleyo nkathi ngicabanga ukuthi kuzoba yinto enhle mfowethu Neville nabazalwane nonke belusi kanjalo njalo ukuze sibuthane ndawonye ngaleyo ndlela singakhuluma into efanayo yonke indawo niyabo siyazi siyobeke lokho sekutheyishwa futhi imibuzo yethu nezimpendulo zethu zizotheyishwa futhi ilowo nalowo angaba netheyiphi ukuze nazi ukubuye nidlale uma kuba khona noma yini noma yimuphi umbuzo oqhubukayo ongahle ube yinzuzo ebandleni noma omunye angathi awu lokhu siyobuyela emumva bese sibona ukuthi yini esetheyiphini eliyishilo futhi sinamatheyiphu alolo hlobo vele futhi manje sinabaphatheli abasha ngicabanga kanjalo ngalo nyaka nabanye abadikoni abasha kanjalo njalo futhi ngifuna ukuba bathole ukufundiseka kulokho nalo mfowethu umncane lowo ngomunye wabazalwane bethu basenhla lapha eselizibeg umfowethu Willard Chris impela mnike umlayezo oqondene nakho uma uthanda ngoba usemusha nje enkosini. futhi futhi uma nababakho abasebasha ngiyacabanga angakheka ngiyabona ukuthi ngiqonde ukuthini yazi nje ukuthi ufanele ubambelele kanjani nemibuzo iqubuka engqondweni yabo esikhundleni sokugijimela kwelinye igatsha asihlangane ndawonye futhi futhi sibone ukuthi konke kumayelana nani bese ke uma imihlangano yethu eyethu emikhulu imihlangano ehlanganyele uma amabandla ejoyinana ndawonye njengoba besinjalo kulokhu ukuhlangana komhlangano kugcina manje-ke siyokwazi-ke nje ukuthi sifanele sithatheni nokuthi sithini ukuthi senzeni nje sonke sifuna ukukhuluma ulwimi olufanayo ukuze siqonde manje enye into ngithanda ukuyisho njengoba umfowethu Neville esekusho kahle kakhulu lokho sinifisela okuhle ukwedlula konke kule mikhosi yesikhathi sikakhisimuzi ngalesi sikhathi senhlanganyelo kulezi zinsuku ezingcwele kanjalo njalo bese kuthi-ke ngifuna ukuthatha lesi sikhathi ukuzwakalisa kini nonke ukuthi ngibonga kakhulu kanjani kini ngamakhadi enu kakhisimuzi nezipho nezinto esikwemukele ekhaleti nginibonga ngempela ngayo yonke inhliziyo yami kuthi size ngempela kulokhu ukusa uma nginomfanyana osemncane ngokwenene ukuba afune isihlahla sikakhisimuzi futhi sibe naso endlini futhi kulokhu ukusa ngiya phansi kwalapho ngithole izipho eziningana ezivele ebandleni lami lapha nabangane bami basezindaweni ezehlukene yonke le ndawo abangenile bezibeka phansi kwesihlahla futhi anginawo amazwi okuzwakalisa kini ukuthi ngizithokozela kanjani zonke futhi kwangathi uNkulunkulu wasezulwini anganibusisa kakhulu ngumkhuleko wami futhi manje futhi nani yazi ukuthi kungaba njani ngeke sabuyisela izipho emuva ngenxa yokuthi bengingeke ngenza imali eningi kangako niyazi ngenza amadola ayikhulu ngeviki futhi nomndeni omkhulu futhi cishe nabangane abacishe babe yizigidi eziyishumi futhi impela kungathi ukuba lukhuni ukuhamba ngibajibelela kodwa siyanibonga nemicabango yenu futhi ngineqiniso ukuthi niyaqonda manje ningabukhohlwa lobu busuku obuzayo bonyaka omusha oh ngiyayikhumbula iphathi yehodi yokuqala ukuba ngike ngibe nayo lapha kuleli tabernakele angiboni ukuthi ukhona lapha oyikhumbulayo kodwa kwakungubusuku obubodwa inkosi eyakhipha khona esiningi kakhulu isitashi kumelusi wenu ngakho kulindele isikhathi esikhulu ngaleyo nkathi futhi manje ngaphambi nje kokuba sikhuleke ngithanda ukufunda isifundo sombhalo kulo busuku futhi kade ngithi nje ukuba nenkulumo mpikiswano nami uqobo namhlanje ngimemezele ukuthi bengizokhuluma ngokuthi kulo busuku uma sengifike lapha ngibonile inkanyezi yakhe kwelasempumalanga size ukukhuleka kuye lokho kuthi ukuzwakala kwejwayelekile kimi nomngane wethu olungileyo umfowethu Sosman lapha omunye wabaphatheli bebandla ngibuze yena futhi wathi nginetheyiphu yakho umfowethu Branham wakushumayela kwenye indawo nomngane wethu oyigugu umfowethu Leo Mesa lapha umfana wamatheyiphu wathi yebo cishe kahlanu ngakho ngikushintshile kancanyana futhi esikhundleni sokushumayela ngokuthi ngibonile inkanyezi yakhe kwelasempumalanga ngifuna ukukhuluma ngodaba kulusuku oluthi isipho sikankulunkulu esisongiweyo futhi manje ngizofunda evangelini likamathewu ongcwele isahluko sesibili okokufunda umbhali isahluko sesibili sikamathewu ongcwele
Now when Jesus was born in Bethlehem of Judea in the days of Herod the king, behold, there came wise men from the east to Jerusalem, saying, Where is he that's born in the land of the Jews? For we have seen his star in the east and are come to worship him. When Herod the king heard these things, he was troubled, and all Jerusalem went with him. And when he had gathered all the chief priests and the scribes of the people together, he demanded them where Christ should be born. And they said unto him, In Bethlehem of Judea, for thus is written by the prophet, And thou Bethlehem, you the land of Judea, art thou not the least among the princes of Judea? For out of thee shall come a governor that shall rule. Oya kubusa abantu bami u-Israyeli. Then Herod, when he had privately called the wise men, inquired of them diligently what time the star appeared. And he sent them to Bethlehem and said, go and search diligently for the young child. And when he had found him, bring word again, that I may come and worship him also. When they had heard the king, they departed and lost the star which they saw in the east, went before them till it came and stood over where the young child was. When they saw the star, they rejoiced with exceeding great joy. And when they were come into the house, they saw the young child with Mary his mother, and fell down and worshipped him. When they had opened their treasures and presented unto him gifts of gold, frankincense, and myrrh, and being warned of God in a dream that they should not return to Herod, they departed in their own country another way. Now, manje ngifuna ukukhipha indikimba kulusuku noma hayi ukusukela lapho kodwa kuyo indaba efanayo kuLuka ongcwele wesibili elesikhombisa. And she brought forth her firstborn son and wrapped him in swaddling clothes wayisonga ngembeleko wayilalisa emkhumbini wezinkomo ngokuba bantula indawo endlini yezihambi. Asikothamisa amakhanda ethu manje okwezi lomkhuleko. Holy and gracious God, uNkulunkulu nomusa nongcwele wasipha isipho esikhulu kulo zonke leli lizelake lazo iNkosi uJesu Kristu. We humbly come to thee tonight in thanksgiving and expressing from our innermost being the adoration of our heart to thee for this marvelous gift. We have nothing to give in return, and it was very little that you asked. Just come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I'll take futhi mina ngiyothatha imithwalo yenu nezono zenu futhi nginikhulule. Oh, ukushintshanisa okunjepho. Akekho owayengenza lokho ngaphandle kwakho, Baba wethu. Futhi siyakubonga ukuthi wena usenzele lokho. Futhi singofakazi bakho kuleli hora ukuthi ususa imithwalo yethu nezono bese usiphe injabulo nokuthula esikhundleni. Sibonga kakhulu ngakho Nkosi, lolu olungaphakathi ulwazi lwesipiliyoni lomKristu kesimuzi ezinhliziyweni zethu. Seneme kakhulu ngalokho. Thokoza kakhulu ukwazi ukuthi siphila osukwini lokuphela lapho sibona izibonakaliso ziza futhi njengoba kwakunjalo ngalolu suku lokushondela kwakhe. Sithobisa izinhliziyo zethu ebukhoneni bakho. Oh, wena omkhulu odumile, moya wakho mawubuse ngokuphakeme enhliziyweni yethu, ezimpilweni zethu, futhi usiqinise kusukela ngaphakathi kuye ngaphandle, ukuze sibe izinceku zakho kuleli hora elikhulu nelimnyama izwe manje elibhekene nalo. Wethula lokhu ukufundwa kwezwi lakho Nkosi kuwe ngalenhloso eyodwa yokuthi kuleli umoya ongcwele ukwazi ukuqoqa ingqikithi ezokwenela kulo busuku njengomlayezo kakhisimuzi kubantu bakho abalindile futhi silinde wena. Oh, sisoka izindebe ezizokhuluma nezindebe ezizokuzwa. Uthi unika amandla futhi ufake ukuphila emazweni eliphumayo ukuze lisilethe ekwazini okungcono kweNkosi uJesu ngokuba sikucela egameni lakhe. Amen. Writing down many scriptures here to
ibhala imibhalo eminingi lapha ukuba ngithathisele kuyo kanjalo njalo. Ngimangele izolo lapho ngizwa lokho ngacosha iphepha futhi lapho okukhona izwe lezohwebo elikubiza umtitilizo wakhisimuzi. Lapho khona okube khona imali eningi esetshenziswe ngalesi sikhathi kunoma yake yasetshenziswa eminyakeni eminingi kusukela emuva eminyakeni eminingi eyedlule.
And at the crowds that gathered into Jerusalem, and how that there was a little peace time between there and the Jews,
let down their feeling, let the pilgrims come into the city again.
All this season of Christmas. I've often wondered, why the city was ever chosen to Bethlehem. As it was
a little bit of a nokuthi lowo mfo omncane ubekwenza kanjani nokho eseyingane nje kuphela kodwa nokho ubekwazi ukuthi ahambisane njene noma akwazi ukuhambisana nalolu hapo cabanga ukuthi bekubizwa ngohapo.
Manje bese-ke
ngicabanga nge-Bethlehem nokuthi kungani kwenzeka ukuba ikhethelwe ukuba ibe indawo yokuzalwa kwenkosi yamakhosi na? Kuthi niyazi i-Bethlehem yindawo encane, idolobhana elincane impela. Bengihlala njalo ngibangala ukuthi uNkulunkulu akakhethanga ngani indawo yezenkolo kakhulu yakho yalesi sehlo esikhulu njengeshilo. Isilo yayindawo yokuqala ithende umphongolo owahlaliswa kuyo emva kokuba usuwele iJordani noma iGilgali omunye umuzi omkhulu wezenkolo noma iZiyoni entabeni omunye umuzi omkhulu wezenkolo noma ngisho ikomkhulu lokuzazisa laseJerusalema nazo zonke izazi zalo nabangcwele izikhathi ngezikhathi. UNkulunkulu akalikhethanga ngani iJerusalema na? Wayikhethelani iBethlehem na? Mhlawumbe kwakubukeka sengathi wayengakhetha enye indawo, omunye wemizi emikhulu yokuphephela eyayizovikela indodana yakhe uma kwenzeka kuba khona inkathazo equbukayo. Izindawo zokuphephela njengeRamoth Gilead yekwakuyindawo enkulu yokuphephela eyakhiwayo ngokuba abantu babekwazi ukubalekela kule mibhoshongo. IKadeshi yayingomunye umuzi omkhulu wokuphephela. IHebroni omunye umuzi omkhulu wokuphephela. Kungani uNkulunkulu aqoka iBethlehem encane? Waseke engakhethi le mizi emikhulu ngokuthe xaxa na? Futhi yayinamagama amakhulu ngokuthe xaxa. Futhi enemuva elingene kakhulu kwezikamoya. Kodwa niyazi uNkulunkulu unendlela yokwenza izinto indlela yakhe uqobo nje mayelana nezinto. Ngijabula kakhulu ukuthi uyakwenza, niyabo?
Ngezinye izikhathi uthatha
izinto ezingenalo imuva lokukamoya noma ezingenalo hlobo imuva. Kuthi yingakho enguNkulunkulu angathatha into ethize engelutho bese enza into ethize ngayo. Futhi lokho yilokho okumenza uNkulunkulu, yilokho okuthanda simthande, yilokho okwenza thina abantu abampofu simjabulele. Ngenxa yokuthi ngisho noma thina esimpofu singenalo imuva, nokho uNkulunkulu angenza izinto ezinkulu ngathi uma engabe asithole sinye ngaphansi kokulawula kwakhe. UJoshua kusobala kwaba nguye owayethathe abantwana bakwa-Israyeli babawelikha wasehlukanisa imihlabathi. Nalesi sizwe sakwaJuda sanikwa le ngxenye lapho iBethlehem likhona okusekhoneni elisenyakatho engasenhla yesifundazwe sakwaJuda, umdwethu omncane othi ukuphuma njengenhlonhlo. Futhi kule ndawo lesi sifundazwe esikhulu siyizwe likakolo elingasenyakatho lapho ibhande likakolo lalikhona lapho belima khona izinqwaba zikakolo nebhali. Nenye yamadodana kaKhalebi yakha futhi yaqamba lo muzi kwakunguSalma igama layo. Yayingenye yamadodana kaKhalebi. Uma ufuna ukubheka lokho ngeqa inqwaba yale mibhalo kodwa ngibona abanye babazalwane bayibhala phansi kwizikronike zokuqala esesibili eleshumi nanhlanu futhi bungakuthola uMathewu wokuqala elihlanu. Nalapho khona bewakha futhi waqamba lo muzi omkhulu owawungumuzi omncane kodwa mkhulu ngenxa yezinto ezinkulu ezenzeka kulomuzi.
As I've always said, it isn't the great church, it's the great God in the church.
Amen.
It isn't the great holy mountain, it's the great Holy Spirit that was on the mountain. It isn't the holy man, it's the Holy Ghost in the man.
Niyabo, ileo ndelage, lumuzi wa uiyo, wa umane, misakiwa futi, utesini kakulu, uti wa ungabugeri kakulu wa mgago, abantu bao, aba wakeleyo, abeba ngane, uti, usenjalo, nanamtani. Gwoto wa guwabu mema yoguti, ukulungulu wa uketo, kuba enzi uktizi, ileoke mkushandayo. Into ketwa ngukulungulu, akunandaba ukuthi ubeka kanjani, kubantu nje, umogo nje, uma, ngukulungulu ayiketa. Ura habi, ikusebe, esime, shwaeleyo sonke, yena e, eyitithi, elatetelwa laya emfateni, ubaba nomama. Abanga bahetini, abambega mpateli ngoba, waye mute, puti, waye zubangeni sela, injuzo, ngubufebe. Puti noko, kandile tomba zanende sile sile ea tetela, yae mpateni, yae zule utwa ukona mkulu oe pendula, umkulego. Netubalo kala ea lisholayo, uwe mubela, do mkulu noma, umenzela, idu etize. Yakwenza noNkulunkulu wayisindisa impilo yayo futhi wasindisa uyise nonina nomndeni wakubo. Yathandana nenduna esempini yakwaIsrayeli
emlandweni
futhi yagana le nduna nokukhomisana kwabo kwakumangalisa futhi ekugcineni bazinza base bakha eBethlehema.
And through this general, she brought to the world a son,
indotana,
the son
of angisalikhumbuli igama lenduna njengamanje. Bengizama ukulikhumbula, bengicabanga ukuthi benginalo igama layo phansi lapho, kodwa anginalo. Inegama lendodana yakhe owesifazane, kodwa kwakuyindodana kaRahabi kulenduna. Igama layo kwakunguSalimoni, hayi uSolomoni owakha itempeli, indodana kaDavide, kodwa omunye uSalimoni.
And this Solomon brought forth the
son,
whose name was
Boaz. Egama lalinguBoaz. Futhi Boaz, oh, sonke yayazi leyo ndaba emnandi kaBoaz noRuth. Manje niyabo, lesisebe sathi ngowezizwe,
futhi sathi ngugogo wasendulo
enkosini yethu uJesu. Kanti futhi ngenkathi Boaz, indodana yakhe owesifazane engumzukulu, ivela futhi yaganwa nguRuth wakwaMowabi, naye futhi waganwa ngowezizwe, okwenza uJesu naye abe yingxenye yowezizwe uma sikhuluma ngokwasemhlabeni. Kwathi ke ngenkathi bezala lo mntwana wabo, igama lakhe lalingu-Obede. No-Obede wayenendodana egama layo lalinguJese. NoJese wayenendodana egama layo lalinguDavide. Konke lokhu kwenzeke eBethlehema elincane, kwina uzalo lwenkosi uJesu. Imuva lakhe, amadoda adumile kamoya ayeleka, noma ababizwa ngamadoda kamoya. Futhi kwakukulezi zinkundla ezifanayo, uSamuweli umprofethi agcoba khona uDavide ukuba abe yinkosi phezu kuka-Israyeli khona lapha eBethlehema. Futhi ngoDavide kwave indodana enkulu, wena ndodana kaDavide. Indodana eyazalwa emkhombeni wesitebele omncane ngale kwecala leguma, asohlangothini olungasentshonalanga lomuzi. Kwakulapho kulelo guma lapho izingelosi zikaNkulunkulu zacula khona iculo lokuqala likakhisimusi. Igama elithi Bethlehema abese lihlaziye, B-E-T-H uchaza indlu, E-L uchaza ukuthi Nkulunkulu, E-L-H-A-M uchaza isinkwa, indlu yesinkwa likaNkulunkulu.
How fitting it was then for the bread of life to come out of
kwakufanelana kanjani ke nesinkwa sokuphila ukuba sivele eBethlehema, indlu yesinkwa sikaNkulunkulu. Oh, kuyindaba emnandi. Kese wakusemba nje kancane kokuhalala nelanga laselishonile izinkanyezi mhlawumbe zasezifumile nokukhanya kwase kucishe kube amahora amabili kushonile.
As a little donkey,
lapho imbongolo encane yayibeke ezincane izinyawo zayo ezikhathele phezulu ngemuva leguma kwintshonalanga yebhethlehema lapho ebhekisisa lapho eyayibeke khona izinselo zayo ezincane ngoba umthwalo wayo wawuyigugu. Nojosefa wayeyihola ngesidoda lapho abahamba abathathu beqala ukwenyuka igquma noma babekade behamba usuku lonke bevele ezansi beya eNazaretha. Futhi owesifazane wayelindele ukuba abe ngumama noma ngasiphi isikhathi esedlule kakhulu mhlawumbe, kodwa zonke izinto zaziwa phakathi nguNkulunkulu okusebenzelana kube ngokuhle kulabo abamthandayo. Waziwa phakathi nguNkulunkulu ukuthi kufanele kube khona inkosi engenazwelo ngalolo suku, uHerodi owayomele igazi. UNkulunkulu wayazi ngalokho. UNkulunkulu wayazi ngokubalwa nokuthi kwaba kanjani ukuthi lo hulumeni ononya angabi nayo imicabango yesihawu kulowo mama ompofu owayesethi nje akalungele ukubeletha indodana yakhe eyizibulo ezinsukwini ezimbalwa nje, kodwa wayala ukuthi bonke bafanele beze endaweni yokuzalwa engeyomdabu ukuthi akhokhe izintela. Akunandaba ukuthi ukusiphi isimo, ufanele eze noma ikanjani. UNkulunkulu wayazi konke ngalokho, wayezazi ngaphambili zonke izinto futhi wazi izinto zonke. Niyabo ukuthi wenza izinto zonke zisebenzelane zibe ngokuhle. Ababa ngabathathu abancane wayengaqophisani ngakho lapho bekufuka igquma. Ekugcineni, emva kokububula okukhulu imbongolo encane, bengiyababona lapho bema esikongweni segquma lapho bekhuphuka bevela ngasentshonalanga bevela eNazaretha beza ngani. Futhi emva kokuba sebethethi ngo egqumeni, bababuke ezansi esigodini lapho iBhethlehema ithe icapha bakhona. Amathothi amaningi ayevutha. Abantu abaningi babekade bebuthene bevela kulo lonke iGalile babeze endaweni yabo yokuzalwa lapho eBhethlehema ngasesifundazweni sonke kwababalwe uhulumeni wamaRoma. Akunandaba ukuthi zimozini babeshekhe isihlaka emgwaqeni, abagulayo nabadingayo nasebalala ocansini onokhoko baphethwe umdavuza. Abampofu, izishosha, izinyonga, izimpumputhe, bonke babefanele beze ngoba kwakuyisalo sikahulumeni, kwakuyisiyalo sikahulumeni. NoHerodi wayesemva kwakho futhi kufanele kwenziwe. Futhi lapho iqembu lethu elincane lima esikongweni seguma lethe kwakukhona idwala elibanze lalilapho, sengiyambona uJosefa emqubula ngomusa ngezingalo zakhe futhi emsiza ukuba ehle emnuzini omncane wase emhlalisa phezu ekuseleni kwedwala. Nomnyozi omncane wabukula ukuphefumula futhi lapho uJosefa esehamba-ke amanyathelo ambalwa eya phambili, wabuka phansi eBhethlehema elincane futhi wabona imigwaqo iminyene nokububula namathoshi evota emigwaqeni nokuquma kwabantu futhi babecambalele emabaleni nasemagcekeni nakulo lonke ingaphandle lamasango omuzi. Kithe kwakuyinto ebonakala ingenye into. Kufanele ukuthi uJosefa washo into enjengalena, Mariya mtakwethu cabanga nje ngaphambili nje komuzi ngasenyakatho yilapho uRute wakwaMowabi ayekhothoza khona laphoya emasimini kaBhowazi. Laphoya ngaphambili kwalokho nje phezulu phezu kwentaba laphaya yilapho uDavide ngendwayimane yakhe wathatha isibesi walichuma phansi wase edonsa ivu emlonyeni walo. Kufanele ukuthi kwakulapho yilapho uJoshua ama khona lapha inkemba yakhe ebenyezelayo iqhawe lempi elingesabi labantu bakithi, futhi wamba amazwe wase enikeza ifa esizweni sakwaJuda kusona sithandwa siluzalo kuso. Kuthi ezintweni ezehlukene ukuthi kufanele ukuthi wayemchazela kanjani ukuthi kwakwenzekeni, wase kuthi-ke kungenzwa msindo osemva kwakhe Kufanele ukuthi wabheka ngemuva ukubona ukuthi abe wayesahlezi khona yini edwaleni. Kuthi lapho ephenduka futhi wawabona amehlo akhe amahle ebheke asesibhakabhakeni, akabange esabuza ngoba ukukhanya kwenkanyezi kwakubuya kubonakala emehlweni akhe, wazi ukuthi wayebuka into ethize. Kuthi wambuka wayesethi, Josepha, uke wayiqaphela inkanyezi ilenga ngaleya na? Kuthi lapho ebheka futhi simanga wathi, bengingakaze ngiyiqaphele ngaphambili sihlandwa.
Well, it's been following us ever since. Kade ilokhu
silandela njalo selokhu kusone ilanga. Bengiyibhekisisa. Kufanele ukuthi ikhaze kuthize ngoba nginokuzwa okumangalisayo. Uyazi uNkulunkulu wenza izinto kanjalo ngezinye izikhathi enzela abantu bakhe esikhombisa ukukhanya noma ngayenye indlela ukuze sazi ukuthi useduze futhi ukhona enkundleni. Akunandaba ukuthi izwe lizothini noma benzeni, usekhona lapho futhi yonke into izohamba kahle. Kuye uyakufakaza njengomoya ongcwele ukuba sikwazi ukuwuzwa. NoJosepha cishe washo into efana naleyo. Mariya, uyazi ukuthini? Angikaze ngijabule kangaka empilweni yami yonke lapho ngike ngathuthwa ngizungeziswa nguhulumeni wamaRoma, kodwa nokho angikaze ngijabule kangaka njengoba ninjalo njengamanje, futhi angazi ukuthi kungani. Kubonakala sengathi kukhona ubungcwele phezu komuzi omncane kulo msuku lapho esasizulazula khona sengabafana namantombazane emumva ebubhungwini nasebutitini bethu naseminyakeni yethu yesikole le ePumalanga nasemamayeleni angamakhulu amaningi kude. Kusuka lapho isazi okuthiwa Megu sase sivele sisendleleni yazo zaziyibonile inkanyezi yakhe, futhi zazizokhuleka ephaseleni eliyisipho esincane sikaNkulunkulu ayesithumela ezweni. Isikhashana esincane nje kusukela ngaleyo nkathi neze lalizokwemukela isipho salo esikhulu kunazo zonke eselake lasemukela, iphasela elincane elisongwe lonke, elincane elokuqala, iphasela elincane likakhisimuzi ukuba lize lisongwe kulo lonke izwe uNkulunkulu walisonga. Ngifuna ukubobobela emcabangweni wami futhi ngisho lokhu. Into enkulu kunazo zonke yake yasongwa ngenyama yomuntu yayisongwe kulo. UNkulunkulu uqobo lwakhe wazisonga yena uqobo ephaseleni likakhisimuzi waselithumela ezweni.
Why did they refuse it? Why couldn't they see it? Why did they turn it down?
Babengaliboni ngani na? Bayenqabelani na? Kungani babengalifuni na? Isizathu esifanayo bengalifuni lo busuku.
It wasn't handed to them in the custom that they were used to gifts being handed. That's the reason it's rejected yet tonight. It's because it's not handed to the people in the custom.
Ingoba alinikezwe abantu ngosuku abebelusebenzisa ukwemukela izipho.
Kodwa
uNkulunkulu sengayiqashela kuba unelungelo kukwenza, nguye olinikezayo, unelungelo lokulisonga noma ngayiphi indlela afuna ukulisonga ngayo.
Doesn't make any difference how it is. He's got a right to do it. Akwenzi mehluko
ukuthi kanjani, unelungelo lokukwenza ngoba nguye onikeza isipho. Enye into esizathu saso sasingukuthi njengoba kwakunjalo ngaleyo nkathi, kanjalo njengoba kwakungesilo isiko kubo kuba basemukele ngendlela esasisongwe ngayo, babelindele into ethize isipho siza esasizokwehla ngezinqola zamakhosi nengelosi ephelekezelayo ihlayela amahhashi omlilo.
Being born in a manger.
Kodwa lapho sifika njengengane encane izalelwe emkhondeni, babengalaze bazi ukuthi umbhalo wawuthengi yonika leli zwe isibonakalise sikhulu.
Bathi
isibonakalise ngolunye usuku wathi, ngiyoninika sona, ngiyoba isibonakalise sikhulu, ngiyoba isibonakalise esiyohlala yonke iminyaka nyaka.
A virgin shall conceive.
Intombi yokhulelwa futhi iyozala umntwana indodana,
ukuthi bayoyiqamba
igama lokuthi u-Emmanuel. Bese sibonakalise sikhulu,
So is it tonight, my brother. God's gift hasn't come the way people want it to come, so they turned it back. They don't want it. They want that in the cover. They want the tinsel on it. They want something flowery. Something that's perfumed. Something that's glittering. Something that's clanging. Something that's coming. He sends it in the power the way he wants to send it. Another thing, it was brought by the poor.
Mary and Martha,
Martha, Martha, Martha, Joseph
Noma umaria no Josepha kwakungabantu abathe kakhulu babe ngabantu bezana kuthi ngoba salethwe izitupeki abasifunanga.
So is it today when this great
umalazi sikho sebange sikhulu umangcwele wehlela phezulu kwezitupeki nabantu bekile izitebi aziwufuni
azifuni
ukuzithoba.
It wasn't wrapped. It was wrapped in
swaddling cloth. Which I'm taught that Christ was the yoke of an ox that was hanging in the stable.
Was wrapped in swaddling cloth.
In the
ox that was hanging in the stable. When he was
torn,
they had no clothes. In a stable where the manure is
fallen.
How could they ever produce something that would make Jesus satisfied?
Abantu abangondo ziphakeme noma amahlelo angezizokuzabo na benqatshwa udede.
Not only in that day, but in this day also.
Hayi ngalolu suku kuphela kodwa ngalolu suku futhi bayasenqaba udede. Asisingi sisongwe ngendlela abasifuna ngayo bafuna ukusilahla bathi awukho lutho kuso.
So the rich and the denominations refuse that gift.
Ngakho izicebi namathelo bayasala leso sipho. Ababe ngafuni lutho ngaso.
Ngani
na? Babe yenzelani into enjengaleyo na?
Asingasomiwe
ngesiko lesivumokholo zabo.
Yiyo leso sizathu
ukuthi kungayi namhlanje ukuthi bangasifuni isipho sikaNkulunkulu.
Leyo United States
ayifuni uNkulunkulu. La mabandla awamfuni uNkulunkulu. Afuna uSanta Claus. Afuna into enokucobezelayo nemibala ebomvu negamile into ekhazimulayo.
They refuse the truth of the gospel of the power and the resurrection.
Alikuthiso lempangeli lamandla lokuvuka kwaKristu Jesu. Ngeke lisonge nesivumokholo zabo. Ungeke asonge lokuKristu esivumeni kholo.
Just listen this morning.
Ngathi ngilalele kulokhu kusa njengoba bengiya kwamama kusesekuseni. Ngavula umsakazo nebandla belikaphona noma lisho lokhu okubizwa ngokuthi isivumokholo sabapostoli. Ayikho nje njalo isivumokholo kuphela abapostoli abake bakwazi ukuba naso kutholakala ezenzweni zesibili elamashumi amathathu nesishiyagalombili. Phendukani lowo nalowo libhaphathizwe egameni likaJesu Kristu kukho ukuthelelwa kwezono zenu yokwamukela isiphiwo sikamoya ongcwele. Leso yisona esivumokholo kuphela engike ngasibona ebhayibhelini abake basisebenzisa. Leso esinye isivumokholo esenziwe ngumuntu futhi ungeke wasonga uKristu ngesivumokholo se-Presbyterian noma ngesivumokholo se-Baptist noma isivumokholo se-Katolika noma isivumokholo sama-Pentecostal. Into yakho kuphela uKristu ayasonga ngayo futhi leyo inhliziyo yakho, hhayi isivumokholo sakho. Ufuna inhliziyo yakho. Unomphoshongo olawulayo lapho athanda ukusebenza nawe ukuletha ekuphileni okuphakathi. Ngeke nje emukela futhi ngeke umsoke ngezivumokholo. Ungeke ngaleso sikhathi, ungeke manje, awusoze wakwazi ukukwenza. Ngakho abakwazanga ukusemukela ngoba bacabanga kakhulu ngezivumokholo zabo kunoma benza ngesipho. Kungaleyo ndlela-ke namhlanje abantu abakwazi ukwemukela ukukhuluma ngezilimi ebandleni labo kungona isivumokholo sabo. Abakwazi ukwemukela ukuphilisa ngokukaNkulunkulu, ukubhaphathizwa kwamoya ongcwele, nezimfundiso zeBhayibheli ezinkulu ezinjalo zokuvangela amaqiniso obupostoli. Ngani na? Ngoba isivumokholo sabo siyawugxeka. Oh, ubule bungaka pho. Ubuthatha iphepha, iphasela elisongwe ngalo bese ulahla isipho. Njengesithutha. Sathatha ibhokisi futhi salemukela. Sase silahla isipho. Ngoleyo ndlela ibandla nabantu bayenza namhlanje bayakhohlwa ukuthi isipho sikaNkulunkulu singuphila okuphakade ngoJesu Kristu. Wenqatshwa impela namhlanje njengoba wayenjalo ngaleyo nkathi ubusuku bukakhisimusi. Wenqatshwa nje kakhulu impela njengoba wayenjalo ngobusuku bukakhisimusi wokuqala. Ngeke bakwenza ngoba bekuhlane izivumokholo zabo wonke kusukela phansi eminyakeni isinento efanayo. Akumangalisi yayingekho indawo yakhe endlini yezihambi.
No.
Kabo.
Awungasongiwe
kahle. Asingasongiwe iphepha eligamileyo emaqaleni onke kulo. Sasisongwe njengesipho. Njengesipho esivela kuNkulunkulu. Esithunywe sivela kuNkulunkulu. UNkulunkulu akabengazi lutho ngaye. Bazisho ukuthi babazi. Futhi bazisho ukuthi abefuna yena kodwa akafikanga ngendlela abecabanga ukuthi wayeza ngayo ngokwezivumokholo zabo futhi abakwazanga ukwemukela isipho sikaNkulunkulu. Wayesongwe ngokwehlukile. Wayesongwe yonke indawo njengengane. Wazalelwa emkhombeni. Uvela kubantu abayizihlupheki. Uvela esigejaneni sezinhlanya. Ngakho babengeyemukela, babengayebukela kanjani into enjengaleyo na? Akumangalisi yayingekho indawo yakhe endlini yezihambi. Ayikho indawo yakhe namanje emabandleni ayakuxosha. Abakholelwa kuso bayosusa into enjalo ingubuhlanya. Asifuni lutho ngayo. Iphambene nezimfundiso zawo baba bethu, izimfundiso zaleli bandla, izimfundiso zezivumokholo zethu zokhokho bethu. ngakho-ke uKristu unqatshwa njenamhlanje njengoba wayenjalo emuva lapho ayikho indawo kulobusuku emabandleni ethu alungileyo amabandla ethu amakhulu amabandla ethu amahle ayikho indawo ezindlini zethu zezenkolo namhlanje zomhlangano kamongcwele abawufuni bona uyabesitha ebusweni babamazinga ezwe uyabesitha ukucabanga ukuthi bazithobe ukuba behlele e-altari kwabakhale nokuthi balinde lapho baze bagcwaliswe ngamandla avela phezulu ukuba basukume lapho ibe nokuphila okusha kudede abesifazane bayekele izinwelezi zabo zikhule futhi baziphathe njengoba abesifazane befanele baziphathe kanjalo ukwenza abesilisa balahle osikiliki babo nokuyeka ukuphuza kwabo futhi baphathe imindeni yabo kahle uyabasinda ngakho babambelela esivukweni khona sabo sebandla labo esikhundleni sokwemukela isipho sikankulunkulu isipho sikakhisimusi sikankulunkulu bayoqoka ukuba nesivumokholo kunoma babe nesipho baqoke ukuba nephepha kunesipho bafuna iphepha impela into ecobezela yonke inkwabo yokuqophisana abangayenza ngakho kodwa isipho sangempela esingaphakathi kwalo abasifuni yabo wayesongiwe ngalezo sikhathi ngendwangu engcolile imbeleko ukuthi usongiwe namhlanje ngento efanayo abayibiza ngokuthi umbibi ongcwele ubuhlali ngejane tabakholwa ngokuphambene neukholo owuyiso isongo esade ngembeleko leza lesifuni wangijabula kakhulu ukwembula leyo ndwangu ibuke ukuthi yini elele phansi kwayo ukuphila okuphakathi unkulunkulu enziwe inyama wakha phakathi kwethu babo amfunanga sasiphazamisa naneziyingi zamaqembu abo ezenkolo ukusemukela namhlanje siyabaphazamisa so uma kungabi kusukume omunye ebandleni ukuthi aqale ukumemeza noma odumise unkulunkulu noma omunye athi amen njengaleli qembu labefundisi lapha into ethize noma ezethamelini ngokushesha umngenisi angabaholela emnyango ukuthi uma benegama lakho encwadini elingasulwa ngokushesha niyabo unkulunkulu akanathuba uma umongameli okhethelwe ukungena esikhundleni ukennedy bengabakhela leli dolobha lapha bekungabhakuza amafulege nokucobezelayo kungabhakuza bekungendalwa nokaphethe nokwemukelwa okunjalo o ongakaze ukubona ongukuthi kulungile lokho uma befuna ukukwenza lokho ungumongameli okhethelwe ukungena esikhundleni e-United States kodwa uma ubengeza bebengakwenza konke lokho futhi bebengabemukela ngesasasa elikhulu ukwedlula konke ngicabanga ukuthi uzihlobile ukuba eze edolobheni elincane kangaka njengejeffersonville e-indiana lapho i-new york amadolobha amakhulu emlinza ndawo zonke okwesikhashana esincane nje ukuba bakhulume naye ukuba ubengeza ejeffersonville edolobheni elihluphekayo njengelethu bebengabeka kanjani esikubiza ngokuthi inja futhi ebengenza konke ajobise nemigwaqo futhi benze konke ukuba bamenze emukeleke kulungile lokho uma ungusombusazwe lokho kulungile oyeshetha ngeza ngesimo sokugokamandla athi angeza ekubandlweni futhi angabonise ekubonakalise nezimangalise futhi akobe kwandaba ayawubheka abantu bayawubiza ngigcini abandlweni ayothi abantu uyahlanya umangalezi sinebhumu le-athomu libhalwe igama lethu kulo bedelela isihawu akusekho okusele kuphele kwahlulelwa ongeke bawemukele abazange ngaleso sikhathi bangeke manje abakwenzanga ngani na ke ngifuna ukuthi abanikanga ngani bemukele isipho sikakhisimusi sikankulunkulu na akwenzekanga ngani bakwenze na uma kuyisipho nje ababengasibuka futhi silungelelane phakathi wabo asiyolunga uma owethu uma lenkolo wamoyongcwele ibingalungelana nomphakathi wabantu namhlanje bezowuthatha awu abawuthathi ngani pho ngoba bacabanga kakhulu ngomphakathi wabo kunobeda ko Kristu.
That is true. You say you're speaking awful hard about
him.
I'm taking up
the law.
I have a, I'm
his
servant. I have a right to speak out of him. Herod was a good one. He was a good one.
Ngoba ngani na? wayezo kukula uhlelo lwakhe lohulumela kafuni namhlanje fanele kuba isizwe sama Kristu ngani inhlangano yezizwe ayimfuni ayothatha yonke eminye imibono ngaphandle kowakhe abasoze bawenze umkhuleko akukho umkhuleko ekuhlanganeni kwaleyo mihlangano bavele bahambe bangene lapho bese idla 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 njengoba sinjalo isisho esidala sasemgwaqeni abamfuni uKristu bezaziguqule izinhlelo zabo ngakho ke abamfuni babengamfuni ngaleyo nkathi abamfuni manje asabantu ayengamfuni ngoba wayengavumelani nezivumokholo zabo wabatshela ukuthi babeyiwathi nina nzalo yezinyoka nina zindonga ezicakiwe zamhlophe wababiza ngakho konke okwakungafundisi watshela uHerodi wamtshela wathi hambani tshelele umpungushe kuthi yini engcole kwedlula impungushe na yini enuka kakhulu nephantiphanti ukwedlula impungushe endala engcwena ujesu wathi yilokho ayikho wayeyebiza okumnyama ngokuthi kumnyama umhlophe umhlophe wayebiza okungalungile ngokungalungile nokulungile ngokulungile ngakho ngabengakufuni lokho amabandla namhlanje abamfuni ngalutho olugcwaliswe ngokondwele azokubilisa okuphuma ngaphela futhi alitshele ukuthi ngikuphi okulungile nokungalungile abakufuni bangamqoda ngokukhulu ukushesha ibhodi yabadikoni yekokana bese yamqoda ithole omunye bese bexoxa ngezivumokholo zabo kodwa ngazi sivumokholo wathi kristu awukho mthetho kodwa uthando futhi awukho ncwadi kodwa ibhayibheli yilokho esidingayo yilokho amabandla akudingayo kodwa abantu abasifuni ngakho balisonge embi ibandla kulamahlelo baze bathathe ibhodi yabaphatheli noma ibhodi yabadikoni bese besukisela umeluso olungileyo noma yikuphi lapho befuna khona
But they can't turn God.
Kodwa ngeke bamdikise uNkulunkulu. Leyo nto yothe uNkulunkulu uzohlala enguNkulunkulu. Ngeke bamemukele. Bemukela abangane babo noso mbusazi babo kanjalo njalo kodwa ngeke bemukele uChrist. Bangaqoka kuba Santa Claus noma asibe isikhathi. Izo yilona eseliphethe. Santa Claus uyena osephethe. Hawu niyazi abantwana abancane abazi ngisho lokuthi usho ukuthini isifundo bazi ukuthi lisho ukuthini iPasika liyikhekhe elenziwe unogwaja lePasika uhlobo oluthize lukanogwaja noma inkukhu encane eyenziwe yaba nombala ophuzi noma okuthize ngabe uNkulunkulu ukuvuka kuhlangane ngani nenkukhu inyoni engcole kunayo yonke ekhona na yini enye enokungcola okukhulu kwedlula inkukhu na futhi bayifaka lapho bese ithathe indawo kaKristu yini enye eyinganekwane kwedlula uSanta Claus na yayingakaze bekhona into enjalo batshele abantwana abanga yebo leqala ngakho ngathi lahlulelwa akumangalisi abantu bengazi ukuthi bazokwenzani abayifuni nje into yangempela bayothatha noma yini eyenziwe nje ngokufanisa kodwa bayifuni into yangempela abazifuni izipho zikaNkulunkulu oh hey impela abamfuni uJesu leyo nto yodwa ngokuphula phansi lapha izathu sisodwa ababengafuni ngaso yingenxa yokuthi ngenkathi eyongena ethempelini labo futhi wathola ukungcola kwabo ethempelini wakhumukela amatafula wasexoshela ngaphandle abashithi mzimali wahlaza geqe futhi uma bebengake baze bavume umoya ongcwele ungene kwelinye lamabandla amakhulu azungeze lapha bazalihlaza geqe ngakho angeke awuvume
ukuthenza
bayeke ukugembula benze bayeke lawo maphathi omculo okuzibinya befaka isithombe sabo ephepheni njengemidlwembe njengoba kwenza umshumayeli wamamethodist ezansi lapha e-Howard Park eClarksville nginomfowethu otheze lapha manje uma engamkamelanga izinwele zakhe ezafika phansi noma yiphi indoda inike kaNkulunkulu efaka isithombe hayo ephepheni inephathi emidwebe yento ebandleni uJohn Wesley ekwazi lokho beyojika ethuneni lakhe
kanti
babala uKristu uJohn Wesley ayemazi kunjalo futhi bavuma imidwebe banenkolo yemidwebe banabantwana bemidwebe ubaba wemidwebe mama wemidwebe mongameli wemidwebe futhi nje kubeke njalo njalo futhi ngakho kulokhu kuqhubeka nje uhamba
oh what a disgrace
amen
wabekwa phambi kwegeyiga naye eCalvary wayikhulu lamaphesenti impela wayiyigolide elikhulu kunawo onke abake bawathola idayimani elidula ukwedlula onke kwelake lake labakhona ibhayibheli lathi umbuso wezulu ufaniswa nomuntu othenga amadayimani futhi uma ethola leli elikhulu wathengisa ngawo onke amanye futhi ukuba nje anikele kulo ukuba alithenge oyidayimane elilinganisiwe esisindweni samadayimane Otobo, eliwedlula onke elake lakhishwa othulini lomhlaba. Igolide elikhulu wedlula onke eselake lakhishwa emhlabathini. Uyigugu, igugu lasezulwini, idayimani elikhulu. Uma idayimani elikhulu litholwa eNingizimu Afrika, ngeke ngedlula emadayimaneni amakhulu eThimbali, futhi bathatha lawo madayimane futhi uma bewakhipha othulini eluhlaza bese ke bewakhephula. Futhi isizathu sokuba bawakhephule bawasike kungukuba abonise izinkanyiso. Ngisho izinkanyiso kulokho, isilinganiso sesisindo salokho, kukhombisa ukuthi isisindo esingakanani esikulelo dayimani. Uma lingenayo inqwaba yomlilo nokukhazimula, akuseli dayimani eliningi kangako, kodwa uma line yingilazi. Kodwa uma kuyidayimane langempela, idayimane elinesisindo sedayimane langempela, libonisa ukukhanya futhi ikhombise imibala ehlukene, yilokho ayeyikho. Wait, amen.
And he was wounded for our transgressions.
Futhi walinyazwa ngenxa yezimbeko zethu. Wasotshozwa ngobubi bethu. Isikhathi sokuthula kwethu sasiphezu kwakhe. Nangamivimbo yakhe sifikiswe thina.
Hold them rays of God.
Oh, let me tell you, God, you are going to kukhanya kuboniswa ukukhanya okuvela kuye. Amandla okuphilisa. Uthando okuvuka. uNkulunkulu wamlimaza futhi wamqabaza futhi wamgenga futhi wamsika ngenkemba yamaRoma nesisiqephu samaRoma izinhlangothi zakhe lwaze lwehlukana nekazi kwaze mhlane kwakhe futhi lingaphezu kwekhanda lakhe futhi leza njalo ngentshebe yakhe futhi lethele ezinyaweni zakhe o wayenza nina wayebonisa uthando Wabona isambano esikhundleni sothambile umqamelo onezimpaphe umkhombe wotshani obomile esikhundleni sencane igawuni epink ukuba ayigqoke imbeleko Oh mfowethu ungabona ukuthi zinjani izindlulo zothando na zangikhuluma abanye abantu ekhalame ngobunye ubusuku akekho owayengake athinte ukuthi uthando lwaNkulunkulu lujule kangakanani ukuthi othando lukaNkulunkulu Ebe kangakanani, ulo kangakanani, lelo vesi yokugcina noma ivesi yokuqala, ngikholwa ukuthi yilo, latholwa obondeni lwesikole esikhulu sezinhlanzi. Ngawo thina ngoyinki sigcwalise ulwandlekazi nezibhakabhaka zenziwa ngephepha lesikhumba okulotshwa kulo sonke isiqo emhlabeni sasilusiba, nawo wonke umuntu engumbhali ngokomsebenzi. Ubulobuthando lukaNkulunkulu ongaphezulu lungamunca ulwandlekazi lome noma umbhalo ogoqwayo ungaqukatha konke noma weluleke usuke esibhakabhakeni uye esibhakabhakeni. Abanga ngeziqu ebesisemhlabeni senza izinsiba ezikhithikithi zabantu zingababhali okomsebenzi ukubhala izinhlamvu ezinhlanu ezincane UTHANDO kuqonde izinhlamvu ezine ezincane. Uthando, uthando lukaNkulunkulu belungamunca ulwandle lome lapho okune kokuhlanu komhlaba kusemanzini. Ngase ngima ngaleya entabeni iPaloma, ngase ngibuka ngaleyo ingilazi, ngingabona iminyaka eyizigidi eziyikhulu namashumi amabili eminyaka yomkhathi wokukhanya noma ukuba umbhalo ogoqwayo wawungaqukatha konke noma weluleke usuka esiphakaphakeni uye esiphakaphakeni. Uthando lukaNkulunkulu kuthi uNkulunkulu waziphendula kanjani futhi wafika iphatha likasipikisimuzi walalisa otshanini wamile. Into yokuqala ayenayo wawungukuthi umcindezele ikhanda lakhe elincane wawungutshalo wamile
ezibeleko
ayesongwe ngaso. Into yokuphila ayenayo wawungumthelo meva indwangu engcolile eyayisongwe ngaphezu kwamehlo akhe base beshaya ekhanda bethi uma ungumprofethi sitele ukuthi ubani okushayile bese-ke bebethela ngezipikili esiphambanweni. Uthando lweluleka lapho abantwana bakhe uqobo bekhalela igazi lakhe wamemeza kakhulu baba bathethelele abazi ngisho ukuthi benzani. Lolo uthando, uthanda alikufuni lokho We need
love.
The
church is dying by creeds. It can only live by love because of eternal life.
Love
overcomes all things. Love
is the power of God.
No.
Kabo. Baba ngamfuni ngoba babazi
ukuthi
ukukhonana esiphiwe kodwa abanye babo basembuliwe ukuthi ukuthi isipho sasiyini ukuthi ukukhonana kuso abanye babo babuka phakathi kuso yakholwa abaqala ukuba babuke phakathi lelo phasela lesifundo niyazi ukuthi kwakungubani na ngikholwa ukuthi kwaba izingelosi izingelosi zayazi
yabuka
kuso bayazi
ngoba because it came out on the hillside.
Perhaps the
Lord
is sitting at the table.
He is sitting at the table.
Abazi ukuthi bazojikela ngapi mhlawumbe umfana omdala ongumelusi wezimvu wafika wasebona lowo mama omncane kukhona okwashaya kuye wathi namanzi apholile lapha kule flaski ungathanda ukuphuza nje nomndeni omncane wabonga omncane osezoba ngumama ephuza amanzi mhlawumbe lo omunye wabelusi bezimvu oyelele lapho kulelo goma lokho ngenkathi edala esebeleni lapho ingane encane yayikhala khona.
Manje-ke
izwe yayingekho indawo yakhe akekho
emfuna kodwa ngaleso sikhathi esifanayo
umelusi wezimvu ungaphandle ekugcubeni izingelosi zehla zase ziqala kukhula ukhifunzi wokuqala namhlanje emzini kadavide izalelo uKristu umsindisi.
It was revealed.
Yileyo ndlela kuphela noma yimuphi umuntu ezweni ayoke azi ukuthi kukhonani kuleyo phasela. Lifanele embulo kuwe uyolenqaba uthi lingubuhlanya kodwa uma uthola isambulo uyolifuna. Lebula! NgoNkulunkulu
uyongena
bese eza nawe naye uma usulungele ukuvula umnyango umvumele angene. Lelo phasela elincane lingongotha enhliziyweni yakho isipho sikakhisimuzi isikhulu kunazo zonke esake sanikezwa esokuqala nesikhulu kunazo zonke. Lelo phasela elincane lingongotha enhliziyweni yomuntu ngiyongena ngidle awusoze walazi lize lembulo kuwe uma lembulo kuwe khona-ke uyohamba ulizingela. Mawubona ukuthi lakho kukuphila nokuyiyona kuphela indlela yokuphila uma ubona ukuthi ibandla lakho lomile futhi liphile uma ubona ukuthi kuhlawulana kwakho nomelusi noma ufafaze
ngesizuzeli
sikasawuthi akuhlangene ngalutho naye bese uyohamba uyotshola uma ulele embhedeni ufa nodokotela ethi ayisekho into emhlalele uzofa emzuzwini embalwa uyofuna kuwe phakathi ngelo phasela ngaleyo nkathi ngoba phakathi kulo lowo busuku ngoba ngiyosuza kuwe ngaleyo nkathi ibhayibheli lathi uma ninqaba mina ezinsukwini zenu nisaphila kahle njengoba ninjalo manje uma kufika usizi ngiyokuhleka kuphela. Ngakho kungcono uhlole iphasela lobusuku. Kumela nani konke lokhu na? Izinkanyiso ezigcwele zivele ezulwini. Zinezithombe ezidwetshulwayo, izibonakaliso ezinkulu. Ukwehlukanisa ngokubona ukuhlukahlukene, amandla, ukukhuluma ngezilimi, ukuhumusha, kusho izinto ezayo. Amandla evangeli, ukuphilisa abagulayo, ukuthatha imidlavuza nokuphilisa, namehlo abuthanile avuleke. Zonke lezi uhlobo lwezinto kuyini konke na ngani isikhedlela sabakhimbika abandwele kodwafani leyo mbeleko kungaba yiyo wenzenjalo nophalami wacabanga kanjani ukuthi uNkulunkulu wayengeke abaqalekise abantu abanjengo-Israyeli na kodwa wehluleka ukubona wabuka imbeleko esikhundleni sokubona idwala elishayiwe nenyoka yethusi elaliyamba phambi kwabo ukwenza ubuyisana kunjalo nanamhlanje esikhundleni sokubona amandla kamongcwele wenza izibonakaliso zakhe zikamesiya nezimanga phakathi kwabantu njengoba ethembisa ukuthi uyokwenza ngezinsuku zokugcina njengoba athi njengoba kwenzeka emihleni kalodi kuyoba njalo ekufikeni kwendodana yomuntu lapho iqala ukwenza lezo zibonakaliso nezimanga phakathi kwabantu ezikhombisa ukuthi uyaphila kuyini na phakathi kwabathobile abantu abapofu bahamba bese bekubiza ngobuhlanya bakukhiphele phandle kungcono ukuhlole ngaphambi kokuba kuphele kakhulu kuwe yebo laba belusi bezimvu abanukayo abantu bebalikhoni ukuba babenabo ngalapho bahlambalala lapho futhi balala nalezo zimvu nakomatilasi kotshani abafanayo abalala kubo nasenkundleni efanayo njalo futhi ezelusi akwaze kwathi bona wawungalizwa iphunga labo njengemvu nje iza noma ubani uyazi ukuthi melusi wezimvu owelusa izimvu uyela phansi ngqo emnyango wezimvu ulala phansi ngqo phakathi kwazo ujesu wathi mina ngiyisibaya sezimvu ngangihlela ngimangala ukuthi lokho kwakuba kanjani ngaze ngabasemazweni angcwele noma abasempumalanga njalo futhi ngathola ukuthi melusi wezimvu uzifaka kanjani izimvu ngaphakathi bese elala phansi umnyango imvu ayikwazi ukuphuma ingamecanga impisa ayikwazi ukungena ingamecanga ungumnyango ngiyajabula ukuthi walala phansi emnyango wenhliziyo yethu ngeke saphuma noma senze noma yini engakwazi yena noma akukho okungangena engakwazi yena ngakho uyokwenza konke usebenzelane kube ngokuhle kubo abamthandayo kufanele kusenze ukuba sikhale futhi simemeze futhi sidumise uNkulunkulu futhi sithi angabonga uNkulunkulu ngomsindisi umelusi wezimvu oyolala emnyango wenhliziyo yethu futhi uyasexwayisa uma kuqubuka noma yini ukuba siyilungele yebo Linga phetha kwethu kwakungezinye ezithobekile izazi zazibizwa ngomeki abagqolozeli bezinkanyezi ngathi ngisekumalanga esikhathini esikeside sedlule ngisahlala ngendlela efanayo ngihlupheka kakhulu uhlobo lwabantu zihamba ngantathu ngihlala emgwaqeni impela ukuthi nami lapho endiya ngemumva phakathi lapho ilapho zivela khona endiya manje zathi sibonile inkanyezi yakhe kwelasempumalanga zathi sempumalanga ngenkathi sibona inkanyezi ijerusalema ingasentshonalanga ngakho ipalestine yayingasentshonalanga le yendiya ngakho zabona inkanyezi yakhe zisesempumalanga zase ziza ukuzokhuleka kuye manje labo meki abahlali neze bathi mbaphasi baqoshama futhi bahlala lapho imini yonke ngesikhathi sebusuku banomkhoshongo omkhulu benyukele labo futhi bahlale lomkhoshongo bashisa imililo bese bexoxa ngamazwi ukuwa kwemibuso nokuncipha kwemibuso emikhulu futhi bakhuleka kuNkulunkulu oyedwa kweqiniso kunjalo angamakholwa angabakaMohamed empeleni kwasuka kumaMede oPheresiya le emumva ngezinsuku zikaDanyeli ukuthi uPhethro wathi ezenzweni leshumi elamashumi amathathu nantanu ukuthi wabona ukuthi uNkulunkulu wayengabheki ubuso bamuntu noma isizwe kodwa bonke ezizweni zonke abayomesaba futhi noma imuphi umuntu oyokwesaba uNkulunkulu.
Look at those magi's over there. Seen the star gift of God.
Ugari laba meki lapho bebona inkanyezi. Yesibo saNkulunkulu futhi. Bayiqonda phambi kwabapristi eThempeli leJerusalema. Phakathi kwabantu bezenkolo. Yebo. Umeki. Ngiyababona bethezi bezungeze lo mlilo. Ungwele kube imphuku esinaso nje isikhathi esinayo bethezi bezungezele umlilo ongwele bekhuluma bese benyuka babetadisha izinto ezizilweni babezazi kahle kakhulu zonke konke ukunyakaza babazi ngakho ngakho ngoba imphuku isathethi lapho mhlawumbe becula amahubo futhi babenyuka kule nto enkulu futhi batadishe babezazi zonke izinkanyezi lapho eyayihlezi khona beyazi ngegama ngoba babetadishe izinto zasezulwini akumangalisi ukuthi sihambe phakathi kwaleyo nto yasezulwini sabashukumisa awu bamangala yini lo mfo omusha phezulu lapha na heyi kukhona into ethize ende yenzekile ingaphezu kwevelo lokho manje bayayazi imibhalo ngoba uDanyeli wayenduna yabo niyakwazi lokho isahluko sesibili sikaDanyeli sisitshela ukuthi wenziwa induna phezu kwabo ngakho wabafundisa akungabazeki ngokwemhloko ngabehlezi lapho befunda emibhalweni ngokuthi uDanyeli wathi wafeka yonke le mibuso kwaze kwathi ekuphileni yaba yilokho eyayiyikho ngamunye amamede operesiya futhi kwehle njalo kuze kungene eRoma wasekuthi-ke ekuthileni wabona into elakheshulwa entabeni kungengazandla basebethi kufanele ukuthi sekuyileso sikhathi manje-ke uyakhumbula umlungiselelo wasemuva le phakathi ngaphambi kwaleso sikhathi emuva le ezinsuku zohambo lukwa-israyeli ngenkathi benyiwa futhi ezobhala ethi ngenkathi ebone u-israyeli wathi uyavala inkanyeti kajaba kujakobe amen. Kufanele ukuthi kwase kuyileso sikhathi ngenkathi becabanga ngalezo zinto ukuthi isivakashi esisha sase sibonakele. Kuvamisile uma udina umqondo wakho kuKristu ukuthi uyeza kuwe, kuvamisile ngezikhathi uma ucabanga ngaye, uma ebonakala. Uyazi uma ucabanga ukuba ube kahle, wenze into ekahle, yilapho eza khona kuwe ukuba akusize. Kodwa kufanele ukuthi kwase kuyileso sikhathi ukuthi bafanele ukuthi babekade bebheke phezulu base besibona lesi sivakashi esisha siqala kubaholela ngasentshonalanga. Ngasinye baqala kuya ngasentshonalanga baholela ezansi bewela umfula iTigris behla bajabula ezingwajule benqamula phezulu kwezintaba behla bejabula emathaphazelweni. Ohhela qhubeka qhubeka babazi ukuthi kukhona okwakwenzeka kwakukhona into engaphezu kwemvelo eyayenzekile ukuthi bafika bobina bathi impela uma lesi kuyisiprofeta sikaDanyeli lowomuzi omkhulu waseJerusalema ikomkhulu labantu bezenkolo balezo sizi bazobe bonke ebekulungele ukwemukela inkosi yabo bazokwazi ukuthi konke kumayelana nani uma sifika lapho
sitodi thina
ukhombo nokho singomeki siyahlupheka abantu abathobekile kodwa esuba into ethize futhi bona into ethize isukuma phakathi kwethu leyo engaphezu kwemvelo encane. Oh he base balungele haleluya. Baphuma amadoda athobekile ukuthola isithuzinkanyezi sikankulunkulu babezolandela ethuma enkanyezi sikankulunkulu baze bafike ekukhanyeni okuphelele. Izambulo zamashumi amabili izambulo sokuqala elamashumi amabili zasho ukuthi izinkanyezi zalamabandla ebezifanele sikwenze namhlanje kuthola lokho kukhanya kwenkanyezi. Amen. Ombonisa ukukhanya kwenkazimulo yakhe, ombonisa amandla akhe, ombonisa ubunkulunkulu bakhe nokulandela lokho size sithole lokho kukhanya okuphelele. Thina ukuhola kwangasentshonalanga kulokhu kuqhubeka siqondise kulokho kukhanya okuphelele. Oh, silokhu siqhubeka nje akunandaba ukuthi intengo iyini phezu kwezintaba wehle udabule emenweni ndawo zonke ezinye futhi ekugcineni bafika eJerusalema futhi kwathi nje bangafika kuleli bandla elikhulukazi lehlelo inkanyezi yabashiya imanga bacabanga kufanele kube lapha ngakho behle benyuka ebizini becula bememeza kuyo yonke imihube emingane behle bejabula emigwaqo. Uphi lowo odlelwe inkosi yabajuda na boyile inkanyezi yakhe elesempumalanga sewukhuleka kuye? Uphi lona?
Strange, they didn't have the answer. Amen. Right in their own circles.
Ma. Abenga na ipendulo. Kwani phela thini indaba?
They didn't have the answer. Abenga na ipendulo. Abenga na ipendulo
alokathi. Abana abanja bathi. The wise men didn't find Jesus in the circle of their religion. Ithola ngaphandle kwesinye senkolo yabo ezazi namhlanje izazi etinsiweni azithwali kula mahlelo amakhulu awazi lutho ngayo abana ayipendu kuyini konke lokhu ukuphila kukankulunkulu okwenzekayo na bathi kumayelana nani konke lokhu izilimi nezihumusho neziprofetho nalokhu izibonakaliso zikamesiya na lowo ngumpetho. Akukho lutho kulokho. Akukho lutho kulokho.
See, they don't have the answer.
Jesus was at the beginning.
God is now leaving that.
amabandla awazi ukuthi ningani ebuthana lapho awanayo impendulo ibhumi le-atomu linempendulo yabo laphaya nokho impela inayo kodwa thina sisesikhathini sokuthi amahora asedlule kunalokho esicabangayo impela akomethi phansi naphezulu empuqeni babengenawo impendulo kwenzenjani na kwenzenjani na ekugcineni sela ukuthi baqala ukulandela lena labe sifika lapho abayitholanga abatholanga mpendulo emzini ezigabeni zenkolo kabo kanjalo abazi namanje kanjani ijerusalema abengazi lutho ngesibonakaliso esingaphezu kwemvelo kaboni yesibonakaliso esingaphezu kwemvelo okhuluma ngaso o sibonile inkanyezi ngenkathi isemumva empumalanga siyayilandela ikuphi na angiyiboni asazi lutho ngalokho wakubhalisa umbhalo namashi kodwa abengenayo impendulo ezinyingini zabo zezenkolo abanawo namhlanje yini lokhu kukhuluma ngezilimi na yini lesisigejale sabalo esiqhubeka esiqhubayo siphilisa abagulayo futhi senza zonke lezi zimangaliso nezinto nokumemeza ukukhala nazo zonke lezi uhlobo lwezinto na kuzwakala sengathi bakwenza ebhayibhelini emumva lapho umpeto awukho lutho kukho
they don't know nothing about the supernatural why here it comes
abazi lutho ngokungaphezu
kwemvelo
ayina nasi sisile ngeke bayilandele inkanyezi yokukhanya inkanyezi yokukhanya ngobandlela kankulunkulu eya kulokho kukhanya okuphelele uholela kwanga sentolalanga usiqhubeka usaqhubeka usiqondisa kuloko kukhanya okuphelele nkanyezi yasebhethlehem bonile inkanyezi yakhe lapha entonalanga nje nhloboni yenkanyezi na inkanyezi yebandla lakhe umoya ongcwele uhamba phakathi ezidalweni ezingabantu bonile inkanyezi yakhe futhi sidle ukukhuleka kuye amen kuyilokho-ke isimiso esaphileyo esabayitenziweni ubonile inkanyezi yakhe ukukhuleka kuye babengazi lutho ngalezo zinto ezingaphezu kwemvelo babengazi lutho ngezinkanyiso nezinto bona abazi lutho ngakho yabahlukumisa impela iyafana namhlanje babengazi lutho ngayo iziningi zezenkolo zazingazi kanjalo abazi lutho ngayo namhlanje
Notice. I like this.
Yilokhu okuhle.
Ngoba ngoba nje uma
abathethi kundleni lezo zamahlelo ikanyeda izange ibonakale kubo yaqima emasangweni aseJerusalema futhi yahlala ngaphandle mfowethu yahlala ngaphandle inqobo nje uma babesahamba sejabula kulezo zifunda zamahlelo umpi lona kuphela nina belusi benifanele nazo okusize ngayo kumayelana nani konke lokhu nina borabi abapristi na nani nina
amamethodisti
amakatolika nani mabandla amadala kanjalo impela ifanele iphendule ngayo umpi lona yabo abazi lutho ngayo nalabo ababephakathi labo bahlala ebumnyameni baze baphuma kubo futhi bathi nje bangaphuma emzini nabo kumikanyeni futhi utumo phumani kulo bantu bami watho inkosi phumani ebabiloni ukuhlangana phumani ezizikolo zenu nezinto zenu nezitayela zenu yona mukela isho inkosi ningathinti izinto zabo ezingcolile amabhathi abo emidlembe ebandleni nowaka nayo yonke enye inhlobo yezinto nemidanso lapha esikhathini esingesihle sedlule umama wami wangibiza wathi phini awehle uze lapha kancane ngicabanga ukuthi uhlezi lapha ebandleni ndawo ndawo kulo busuku mehla ngathi yini ndaba bangibizela ezahambi labo futhi lapha kwakunesonto elikhulu lama-methodist entla lapha e-indiana babe nephathi yomculo wokuzilinya kulo futhi baba nengcintiswano nomelusi wathi isikhathi eside kakhulu ibandla le-methodist lakhohlwa ngobuciko obuhle bomculo wokuzilinya ongenwe ngudevel angazi lutho ngonkulunkulu angazi lutho ngonkulunkulu noma ilawo lingazi ngesikhulu sasedivide bavele nje akungaphezu kukalogwaja azi ngezitathulo zasekhweni lapho ofika khona endaweni lapho yide kuphela yaziyo kanye nekolo nje ithiuaaaobuzi umazele njena wenawebukela ubabati kankulunkulu abukela ikankulunkulu yemoya ngcwele bese bona ukuthi ngumculo wokuzibinya omningi kangakanani ongabana esontweni buyela evangelini lahlunyayelwa nguJohn Wesley bese ubona ukuthi ungaba nomningi angakanani kulo usukile emendweni buyela kuJohn Smith noma amabhaptisti buyela kuMartin Luther kodwa kuyina abaze lutho ngokungaphezu kwemvelo namhlanje kunjalo ibandla lamamethodisti alaze lutho ngokuphilisa kukankulunkulu inkathi uJohn emi lapho eshumayela ukuphilisa kukankulunkulu abanye bebandla eliphakeme lasengilandi bayenyuka base besihlekisa ngaye badedela isungusho ngesikejane sezinja ezinkulu bakhomba ngomunwe wakhe ebusweni bakho wayesethi inango ngeke lishone ekhanda lakho kathathu uyoze ungibize ngikukhulekele wafa ngalokho okuhlwa ebiza uJohn ukuba azomkhulekela ibandla lamamethodisti ayikhula ngani lokho kubuye kungene kulo futhi na kungani na ngoba lisile kunjalo yesaba ukubuka phakathi kuleyo phasela ngoba izokwembula izono zenu ngibiza nina amamethodisti ukuba nibuye nibuke ephaseleni futhi ngibiza nina amabhaptisti ukuba nibuke ephaseleni futhi nani mapresbyterian nani nonke nina abapenda kwahlale ukukolodo ukukhipha yazi ukuthi lokho kunzima ukufa kodwa asifanele sile nawo uyizwi likaNkulunkulu yebo mnumzane muhle kuwe kunjani oh yebo bona abazi ukuthi akukhona okungalungile ngenkathi betheleka kulomuntu nokukhanya kwacima bathi nje bangajoyina ileli hlelo ukukhanya kwacima yini indaba no bacala ukumemeza ubilona ubilona ela nokuthola lapha leli yihlelo elidala sekuyisikhathi eside lilapha liyiko mkhulu lamahlelo edolobho lasevatican awu impela bengifanele ngimthole lapha ubilona ubilona ukhrestu owathi ungwindo namuhla naphakade na ubilo oyesu owathi uyoba ukukhanya ngesikhathi sokuhlwa na ubilo owathi imisebenzi engiyenzayo mina nani niyakuyena ubilona ubilona nokukhanya kwahlala ngaphandle nje kathi beshayeka bephuma kuleyo nto baphuma emzini ukukhanya kubonakala futhi yebo khona ukukhanya ngesikhathi sokuhlwa endlela enkazimoyeni impela niyoyifumana kuleyo ndlela yamanzi nokukhanya namuhla nengingcwatshwe egameni elihle likajesu bangane abadala aphendukwana ezonweni zenu zomkhulu umoya ongcwele ngempela uyongena izinkanyezi zakusihla sezifikile kuyisiminyi ukuthi unkulunkulu nokristu bamunye yebo mfowethu yebo mnumzane phendukwana ezonweni zenu zonke umoya ongcwele isipho sikankulunkulu impela uyongena phakathi usemnyango uthi ngivumele ngingene uma uzongivumela ngingene ngiyodla nawe ngiyokwembulela ilezi zinto ngiyokukhombisa okungaphezu kwemvelo ngiyophilisa ukugula kwakho ngiyokunakekela ngazo zonke lezi zinto uma nje uyongivumela ngingene iphasela yesipho sikankulunkulu isongwe ngesimo namhlanje sikamoya ongcwele sasisongwe sonke ngaleyo nkathi futhi sasibizwa ngendodana kankulunkulu iphasela yesipho sikankulunkulu yaphakanyiswa nje yase iphinde isongwa futhi yabuye yabuyiswa amen yayisongelwe endodaneni kankulunkulu ngaleyo nkathi isongwe yonke ngamadodana kankulunkulu namhlanje ibizwa ngebandla kunjalo iphasela yesipho sikankulunkulu isongiwe iyakubantu ukuthi bayayala namhlanje njengoba nje bala ngaleyo nkathi uma bebeza umninindlu ngobhelizebhuli umbhuli ngoba wayekwazi ukwehlulela imicabango uyakwenza okungakanani-ke kini na babeza umninindlu ohe ake sithole yebo omethi bayemukela babehlupheka futhi bethobekile futhi babebone ukukhanya okuyisimanga enye into engifuna ukuyishiya khona lapho futhi ngenkathi sebebone lokhu kukhanya akungukuthi bajabula njalo ibhayibheli lathi lathokoza ngokuthokoza okukhulu kakhulu o sengathi ngiyabona zamemeza kancanyana aniboni kanjalo na sengathi ngibona kanjalo ngakho ngenkathi sebebonile ukuthi basebekade beyileyo ntangano sihlale side emuva lapho bezama ukuthola into ethize kwakungekho lutho lapho ngenkathi bephuma ngaphandle kwesango bakubala ukukhanya kukamoya ongcwele futhi kukhanya ngaleyo leyo nkanyezi yenkazimulo idonsela phansi phezu kwabo zathola ukujabula okukhulu zaba nokuthokoza kwakukhulu kakhulu. Oh, wenzani, wenzani kumuntu uma bejabula kakhulu wenzani na? Wenzani emdlalweni webhola uma bejabula kakhulu na? Oh, niyapongoloza. Ule, ule, pimithi pam. Ulishaye phakathi. Ha, ha, ho, ho, niyabo. Futhi uma uthola, uthokoze kukhulu kakhulu. Futhi upongoloze. Udumo, haleluya, bomfazi. Kunjalo, uthokoze kukhulu kakhulu. Nathi kanyezi sihola. Oh, isikhuza kulezi zinhlangano futhi isiholela kulokho kukhanya okuphelele ukuhola kwasentshonalanga kuzaqhubeka kusiqondisa kulokho ekukhanyeni kwakho kuphelele kuyaqhubeka nje inkanyezi yayizoqondisa kuye ekukhanyeni ekugcineni yahlala phezu komntwana ngenkathi be futhi imizuzu embalwa nje kulungile kulungile wazembula yena uqobo kubadobi abahluphekayo wembulwa leyo phasela okwakungaphakathi kuyo wembulwa kubadobi abahluphekayo kwabangafundile abangafundisiwe wazembula yena uqobo kubantu ababengakwazi ukubhala igama labo uqobo babengeke babe ngumdikoni noma enye into ebandleni babengeke babe yilokho babengafundile kakhulu oh he babe babi kakhulu ngakho wazembula yena uqobo kubo kwabangafunwa labo ababekhishelwe ngaphandle wazembula kubo kwabangathandwa wayethandeka kulabo ababengathandwa kwabagulayo babedinga ukuphiliswa babevuma ukuba babuke phakathi ephaseleni ukubona ukuthi limayelana nani wazembula kubo nakwabalambele waphana ngezenkwa nezinhlanzi oh besingahlala ngilinqaba ezinto ebhalwe phansi ngalokho kodwa sifanele sikweqe lokho niyabo wazembula kubo bonke labo bantu abangathandeki lapho abengafunwa muntu bebabiza ngezinhlanya wazembula kubo ngiyajabula kakhulu ukuthi ningathi ukuthi ningomunye wabo yebo mnumzane abangathandeki abangafuni abagulayo nabadingayo abalambile wazembula yebo bengicabanga ngomunye umuntu olambile ngolunye usuku kwakukhona umuntu owayenenhliziyo elambile othiwa ngupawulu eseyisawula ngaleyo nkathi wayesendleleni yakhe ebheke eDamaseko elambile wayengazi ukuthi angenzani wayefuna ukwenzela uNkulunkulu into ethize ukukhanya kwambaneka nxazonke sawulu sawulu ungihluphelani na wazembula upawulu onenhliziyo elambile
to an ill-famed woman, to a condemned
wesifazane owayenegama elibi uBaraba owayelahlwe yinkala wazembula kunjalo kumuntu onenhliziyo elambile owesifazane onegama elibi kubo bonke laba ababeyizilahla ngicabanga ngalowo wesifazane owayengadumile umzuzwana nje kanye ngaye ngiyacela ngibekezeleleni umzuzu uSimoni umfarisi ebhayibhelini oh wayefuna ukwazi lesi sipho naye kodwa wayefuna ukusazi ngokwentando yokuzifunela ngokwakhe izinjongo zakhe zokuzifunela ngokwakhe umfarisi ngakho wenzani na wayenelikhulu wayecabanga ukuthi wayengenza ukuzijabulisa ibhayibheli indaba yevangeli lisinika khona kubukeni umzuzu nje manje singakavali lapho wathi wayezobiza ujesu ngoba ngicabanga ukuthi umfarisi ngempela wayemthanda ujesu ngoba akukho ayenobudlelwane ngakho wayengumfarisi omdala olukhuni futhi wayemzonda ujesu ngakho wacabanga ukuthi wayezomletha lapho bese edlala imigilingwane embalwa ngaye abone ukuthi ngabe wayengumprofethi ngempela noma cha ngakho bathumela basebemtshela ukuba eze esigijimi siyafika futhi sakugijima mhlawumbe sinezintuli nakho konke sakhuphuka siphumela lapho sase sibosisima eceleni ujesu mhlawumbe wayekade ephilisa abantu abagulayo futhi eqhubeka wayekhathele ekugcineni mhlawumbe wawungupetro wathi awukwazi ukumbona namhlanje wathi kodwa mnumzane inkosi yami ingurabi uSimoni ungumelusi webandla elikhulu ezansi lapha eJudiya ngani wena yena umeme inkosi yakho kuba imbone oh kuzoba yigama elikhulu kangaka kuye niyabo ufanele umbone awuwathengi lokuthatha kwenyuse bese sibona ukuthi uthini futhi ngakho waphosha wajabula esiqukweni nelanga lase liyoshona uJesu ekhathele futhi ekhandlekile futhi nasi siza lesi sigijimi esincane senyuka futhi sona esikhundleniso ebukoneni bukaKristu oh bengihlela ngimangala ukuthi kwakwenzenjani kuleso sigijimi yini eyingalungile kuso na sibeduze kangako kuJesu futhi siselokhu silayezo ovela kumfarisi inkosi yami ifuna uze ubone yona inedili ezansi lapha ifuna uze ube isimenywa esihloniphekile. Oh, ngishiye ngathi ngabe wawuthathwe yimi lowo mlayezo ukuba ngangisondele kangako kuye. Andifisi nina na ngangingeke ngicabange neze ngalokho okwakushiwo yilowo mfarisi. Ngangiyewa phansi ezinyaweni zakhe ngithi, oh Nkosi Jesu, ngihawukele mina isithunzi. Ngikholwa ukuthi ngangiyokusho lokho, ningeke nina na. Ubonisama kanjani sisondele kangako kuJesu? Kepha nokho sala ithuba lokucela intethelelo yezono zakhe nalokho kusondela kangako kuye. Thabo sasinokuningi kakhulu engqondweni yaso, sasiyingeku, sasifanele sicele umfarisi noJesu. UJesu mpofu nokho ukhathele futhi ekhandlekile futhi azi ukuthi wayedelelekile futhi ezondwa nguye. Unqokozisa ikhanda lakhe, ngizoba khona. Uma yethu kubakhona, kuzoba khona. Makhathazeki, kuzoba khona. Ayikho into ezomvimba. Ngakho sebefika ezansi lapho ngalolo suku futhi bahlaba onke amathole abo akhuluphalisiwe futhi bakhipha lonke iwayini labo elisha nabo bonke nabantu abampofu wayengavunyelwa ukuza ngalapho ababekhona. Oh, lapho bosa leyo nyama yenkomo ngaphandle into ezihayisayo iphunga elindepho labo bantu abampofu bame ngaphandle lapho futhi nje imilomo yabo icotha amathe babengenaki ungena kawo umnumzane. Nokho lokho nje kwakungokomuntu odumileyo kuphela futhi ngakho-ke bemi ngaphandle futhi babe nawo onke la magrebhisi nezinto onke ngaso impela isikhathi sokuvuthwa noma ugcwala kwamagrebhisi nalelo phunga elihle niyazi lapho emnandi nakho konke wayenamawayeni akhe amasha nakho konke futhi bengihlala ngimangala ukuthi uJesu wazi wangena kanjani lapho enganakiwe niyazi awu lapho wonke umuntu kwelasempumalanga uma kwenzeka ekumema ukuba uze endlini yabo niyazi bangabantu abakhulu abaphatha kahle izihambi. Manje abantu ngalezi zinsuku uma behamba babegqoka izicathulo amasendi futhi uma bekwenza niyezwa nokugesha izinyawo yilokho esikwenzayo lapha esikhumbuzweni. Lo kwakuyisimiso uma umuntu othize bekucele ukuba uze endlini yabo kwakuba yinto efana nalena babekubingelela emnyango bese-ke beba nalokhu ababekubiza ngokuthi umsebenzi uphansi kunayo yonke kubo bonke abantu. Abanye babo babeshayela izinqola zamahhashi, abanye babo babepheka, nabanye babo nezinduna zabapheki niyazi, nabanye babo abaphathizitsha futhi kodwa umuntu oholelwa kancane kunabo bonke abendlu kwakuyinsila yenkosi egeza izinyawo. Wayeyinsila yenkosi futhi ngiyacabanga inkosi yami yayiyinsila yenkosi egeza izinyawo. Bese-ke sicabanga into ethile, cabanga ukuthi ubani bani mbukeni egeza izinyawo zabafundi abadobi, abadobi ababengcolile, abelusi bezimvu, kanjalo njalo wageza izinyawo zabo. Futhi lapha leyo nsila yenkosi eyayigeza izinyawo uma ufika emnyango babe kugeza izinyawo zakho ngoba uthule nezinto kwakuba semilenzeni yakho nalapho uhambe khona niyazi phasi emigwaqeni enezintuli lapho amahhashi nezilwane zazi kade zikhona niyazi futhi kwakwenza iphunga elinukayo yonke indawo kuwe. Bese kuthi-ke lelo langa uyazi kwakuba sentanyeni yakho yonke nayelwanga lasepalestine imisebe eqonde ngqo yalo lishisa ngempela. Futhi ngakho ngenkathi befika emnyango bakhiphe unyawo lwabo babageze izinyawo zabo bese-ke babeke izicathulo zabo ezingamasendi phezulu bazikline bese bezibeka phezulu bese bebafaka amahliphasi njengencane abesifazane abafakayo namhlanje benzele amahliphasi asendlini yokulala niyazi into efana naleyo babafake wona. Bese kuba-ke ukugeza izinyawo zabo bese ke beba nethawula ehlombe lakhe ukuthi ke azokwenza uzokwehlula uthuli ebusweni bakhe bese bethatha amakha amafutha ispike nathi kwakuyinto edulayo abantu abacebile ababayisebenzisa inkosikazi yaseningizimu yakhuphuka namanye awo yase iwapho uSolomoni endlweni i-aphula enhla impumalanga njengembali i-aphula lembali elincane futhi linawo avela lapho adula ngempela futhi bathatha leso spinati bese besifaka ebusweni babo bonke amafutha anjalo ngoba intamo yabo yayishile nento bathatha ithawula bese bewasula onke kanjalo bese-ke base behlumelelekile manje leyo yinto yokuqala insila yenkosi egeze izinyawo isibatholile yase ibalungisa kahle kanjalo usobala babengazizwa befanele ukungena endlini yomuntu lapho okukhona khona labokhaphethe abakhulukazi abedliwe ephesiya kanjalo njalo kanjalo benuka sengathi babekathi besesebeleni nelanga nezigofu kubo bonke ubuso babo babehlumeleleka kwathi-ke uma sebengena babonane futhi uma sebenze njalo njalo ukwemukela isimenywa esiqabile uma wawemukelekile babe bachawula isandla sabo kanje mfowethu Ed babe bachawula isandla sabo kanje bese-ke bebeka ehlabo sukuma umzuzu nje zokukhombisa ukuthizi babagaxe ngezingalo zabo kanjalo bese beshintsha izandla futhi yileyo ndlela abenza ngayo lokho kwakungukwemukela khona-ke wase ungumfo wabo wawuzizwa ukahle izinyawo zakho sezigeziwe wawuxotshwa yonke indawo bese kuthi-ke into elandelayo ayeyenza bangane entanyeni nalokho kwakubenza bemukeleke leyo nto yokugcina kwakuyilokho kwangana kokwemukelwa ngiyamkhumbula ujuda enika ujesu lokho kwanga kokwamukela na wathi ukwenzeleni lokho mngane na niyabo wayeyazi inhliziyo yakhe ngakho babenza umunye nomunye emukeleke wawungasazizwa ungena nothuli olugcwele yonke indawo kuwe ngalelo phunga elidala kubonke ubuso bakho nemilenze nezinto leyo ngubo endala ihusha phansi ithatha lolu thuli lapho uhamba ngenkathi uhamba babengasazizwa benza beyongena kodwa kwakuthi uma uzohlumelelekile yonke indawo bese kuthi-ke uma esenyuka nesimenywa sakho esikavile wawusuyisimenywa esikavile esihloniphekile bese kuthi-ke uma esenyuka futhi wakwemukela wase ekunika ukwanga entanyeni ngani wawusungumfo wabo-ke ngena uye efrijini uzithathele isemishi noma yini wase wemukelekile-ke wase wemukelekile ukuthi ungene kodwa ujesu waze wangena kanjani lapha kungenziwanga konke lokho kuye na yabo wehlezi lapha ya ekhoneni nezinyawo ezingcolile engibukelekile mhlawumbe umfarisi wayekhuluma ngenye into niyazi akazange amnake ujesu engena yileyo indaba emabandleni namhlanje amaningi kakhulu amabandla abafarisi bakithi amandla kankulunkulu engena futhi abawanaki niyabo uyothanda ukwenza into ethize kodwa akenziwa neze emukeleke futhi nango wayelapho laphoya mhlawumbe exoxa amahlaya futhi enesikhathi esikhulu nomelosi urabi sibanibani norabi sibanibani laphoya abamnakanga ujesu futhi kufanele ukuthi wangena wathi nyelele wase ehlala phansi ndawo ndawo ngale ekhoneni sengiyambona lapho nezinyawo zakhe ezingcolile intamba nezikofu kungekho kwangiwa kokwemukelwa lokho akukwenzi uzizwe uxakekile ujesu enezinyawo ezingcolile na bambiza ngokuthi lapho jesu athi ujesu enezinyawo ezingcolile ehlezi ekhoneni nkulunkulu kwakungaze kwenzeke kanjani na kungekho muntu omnakayo kodwa isikhathi esincane hey owesifazane onegama elibi kwenzeke ukuthi sedlule mhlawumbe mhlawumbe sasi awukho muntu edolobhini wonke umuntu waye kuleli dini wonke umuntu odumile ngakho ibhizinisi laso lalibheda ngakho sathola yini yonke lena enhla lapha kulokhu ngenhla lapha endlini yomfarisi kumayelana nani ngakho senyukela lapho futhi mhlawumbe ukuba silunguze ngomfantu othangweni kalaza heyi kwenzeka sabuka ngale ekhoneni sambona ehlezi laphaya ikhanda lakhe liphike phansi izinyawo ezingcolile intamo enesikhofu engemukelekile kungekho umuntu omnakile kodwa kwembulwa kuso sengiyasibona sitika amehlo aso futhi sithi ngabe nguye lowo na lowo ngumuntu ofanayo owaphephisa owesifazane ofana nami nje ngesinye isikhathi ngenkathi ehudulwa ekhishwa yilelo ubandla futhi lalelo mkhanda ngamatshe afe futhi wathi sifazane baphi abamleli bakho na lowo kufanele ukuthi nguye yabo ukholwa kuvela ngokuzwa futhi kwembulwa kuso ukuthi lowo kwakunguye kathi kodwa awubheke akebukeliwe unezinyawo ezingcolile ngizokwenze njani ngakho na ngingowesifazane futhi uma kwenzeka ngiyongena lapho futhi bekhona engikushoyo ani bangangiphosa phandle phezu kwaleyo migodi bhoqo manje ngingowesifazane negama elibi futhi uzokwazi ukuthi bengingonegama elibi uzokwazi ukuthi ngingowesifazane omubi pho yini engingayenza ngakho na engesibona sisika sihamba sijikeleze sithi o kufanele kube khona engikwenzayo angemukeliwe kodwa ikhona into engula kini ukuthi leyo yiyona ndlela kuphela engiyoze ngibe nokuphila ngayo napho lapho khona o mfowethu ngifuna ukubona ukuthi yini ekulelo phasela ngiyazi ikhona into ephakathi lapho ezithethelela izono zami noma ngiyisisebe noma ngiyimuphi ngifuna ukubuka phakathi kuleyo phasela yasesimuthi ngiyazi ukuthi kukhona into ephakathi lapho engeyami kukhona into yawo wonke umuntu kunjalo mngane wesoni kukhona into yomgembuli kukhona into yomkambi mama kukhona into yawo wonke umuntu into ekule phasela yasesimuthi yakho ungayilahleli eceleni kanjani umfarisi isithutha esiyisiwula sathatha okucwebezelayo sasesitshinga isipho into ejabulisa kanje pho nangefika uhlezi laphaya ngelo wesifazane othubhekelayo mhlawumbe uyehlela endlini lapho ehlala khona wenyuka ngesiyephiso ezisekezayo enhla lapho ufike emasokisini akhe noma okunye okuthize uthathe imali wathi oh ngizokwenze njani manje ume kancane kungcono ngibuyisele emumva lena ngoba uzokwazi ukuthi ngowesifazane onegama elibi kodwa yilona themba lami kuphela yilona nto kuphela engingayenza angimenyiwe kulelo dili kodwa nokho ngifanele ngifinyelele kuye uma ngifike sengathi abathi ngibengakubona lokho kulo busuku fikelela kuye ngimukhuphe kodwa mehluko munye ubizwa ngomphiciko wendwele noma uphothwe phandle noma wenza mehluko munye na finyelela kuye fikelela kuye yilelo themba lakho kuphela uyedwa wayidada lena sengiyambona oyedwa labo bafo abangamajuda ezansi lapho bethi ibhizinisi libe lili lihlezi likhiyeme lapho libala imali yalo wonke umuntu uyedileni nakho konke lona wesifazane wahamba wangena owenzani phakathi lapha bathulula labo dinariya bamaroma phezu kwekhawunta ethi izinhlamvu ezingamashumi amathathu zabo aha ufunani nekazi na yabo lokho kwakwenza ihuka lalibonile ukuthi waye yini kodwa lapho selibonile ukuthi wayenemali lokho kwehlukile niyabo lelo yizwe namhlanje unemali wesikhulu uma ungenayo awulutho oh lokho kwehlukile ufunani ngifuna okwedlula konke amakha amafutha ispayinali edlula wonke onawo nilena kuphela enginayo ake ngiyibale izinhlamvu ezingamashumi amathathu bezingamashumi amane oh yebo leyo izothenga leli bhodlela khona lapha amahle kunawo onke ngifuna wona usho ukuthi ufuna ukuthenga amafutha ngiyawafuna ngifuna lonke lelo bhodlela yilokho kuphela ayenakho ikho kufanele ukwenze mfowethu ubiza yonke isono onazo ubiza yonke into kodwa vuma ukukunikela ngakho uthi nyelele ukubukela othangweni sengiyambona ebuka phakathi lapho uyambona ehlezi lapho selokhu engakathintwa umelusi ongumfarisi lapho usalokhu exoxa amahla yakhe angcolile nezinto lapho nabo bonke abanye bechubeka bekhuluma ngento ethize enkulu ndawo ndawo bengazi bengayinakile inkosi yethu yethu eyigugu wathi ngangena kanjani ngakho manje ngiyambona ethi nyelele engena ngokukhulu ukuthula enyukela lapho ekhona kanjalo futhi wambuka phezulu sengiyambona nezinyembezi zehla ebusweni bakhe namehlo akhe amakhulu ansundu embuka phezulu kanjalo futhi wayekwaqwada ibhodlela wabhoboza amafutha obusoba wawathulela ezinyaweni zakhe wayengezi ukumyeka ujesu enezinyawo ezingcolile wena uthi ngangingeke nami pho yini kungabi khona okwenzayo ngakho na unegama elibi kunawo onke ikhona ezweni namhlanje umgengeki ongcwele uhlanya lwezenkolo pho yini kungabi khona
Give
him your best. Give him everything
esemthonjeni ayengagezwa kuwo ahlanzeke lapho uhlezi lapho ebusweni senyambona nezinyembezi nithonjeke zehle ebusweni bakhe kanjalo futhi esenindeke yonke indawo konke ukuhlongwa kwezinwele zakhe esekuwile futhi uthwele ezinyembezi ukungcola usuke ezinyaweni zakhe wayemi lapho emangele kuzokwenzekani uzongiphosela phandle uzothi abangifake ejele ngokuza lapha.
He said, Simon, I got a word to say to you. You invited me to your house. And when I come in, you never give me any water for you. I wash my clothes. But you never give me no water.
Oh, God.
You never give me no oil. I only need to
my food. You didn't do that,
Simon.
Ngenkathi isha. Awukwenzanga lokho Simoni. Kanjalo awunganganga futhi ungenze ngemukeleke.
But this woman, she has.
Kodwa lona wesifazane ugeze izinyawo zami ngeziyembe zakhe futhi wangeze izinyawo zami futhi
abayekanga ukukwenza selokhu engene lapha. I've got a few things against you, Simon. But her.
Zinezinto ezimbalwa ngawe Simoni. Kodwa yena wayengumprofeti noma khana ngithi kuye izono zakhe eziningi zithethelelwe uNkulunkulu. Kwakuyini na? Kwathola ukuthi kwakuyini eyayikulelo phasela lesifo. Kwathola ukuthi kwakukhona uthando. Kwathola ukuthi kwakukhona intethelelo. Wayekubonile lokho. Oh, kwasibona kanjani lezo sipho sikaNkulunkulu esifo sisebenza kuye. Ingabe kwamenza wazizwa enjani lapho ebone isipho sikaNkulunkulu selulelwa nakuye izinto zakhe zathethelelwa. Ingabe uBaraba wazizwa enjani ngalolo suku? Niyamazi uBaraba indaba. UBaraba lowo mkhulukuthu owabanjwayo futhi wafakwa phansi ejele asemkhunjini wayezofa ngakusasa ekuseni.
Wayeyisela. Wayengumkhulukuthu.
Wayengumbulali. Wayeyisebenzi. Kulubusuku bonke wayesenyuka kule jele ekuthiwa izinto zakhe ngokuba ngakusasa ekuseni. Wayephambanweni Jesus ubulawa wayezo amapapu esabeka amaphupho esabekayo ayedlula kanjani phezu kwakhe ngalowo busuku ukuthi aphumulanga kanjani ukuthi umsase ekuseni akukho kudla kwasekuseni noma lutho uyazi ukuthi igazi lakhe lalizoba uhide sengathi uphakathi kwezimpisi khona manjalo uzomaketango ekhehlezela ukubheshazela kwamasosha nakho kuze amane noma amahlanu futhi mhlawumbe iqembu lamasosha ayinkulungwane lamaroma imikhonto imenyezela kuphela lapho udele omkhulu uphendula izisiye wayesethi phuma Baraba ungangibulali ibanethawu Baraba ayikho into engalungile usukhululiwe nginjani usukhululiwe ukhululeke kanjani. Omunye wakho ngaphezulu ngapho ingabe kwasho ukuthini kuBaraba ngenkathi sebone isipho sithatha indawo yakhe ekufeni nezo ngendlela efanayo isipho sikaNkulunkulu sathatha indawo yami ekufeni ukuthi lezengane losela elalifa esambanweni libethelwe lapho isela elalifa lajabula ukubona lo mthombo ngosuku lwalo nami mangibe lapho nakuba ngimubi njengalo ngeze kusuke zonke izono zami yebo kusuke lapho ngokukholwa ngawubona lowo mfudlana wembulwa kimi owavezwa izilonda zakho eziphelezayo uthando oluhlengayo lube yindaba yami futhi liyoba yiyo ngize ngife kunjalo. Oh,
closing might say this today Christmas means a cart and a camels.
Singvala ngasho lokho. Namhlanje uKhisimuzi usushwa ikhatoni lekhamela. Ikhatoni leviceroy. Ibhodlela leforus. Noma isek. Isongwe ephepheni elihle lika Santa Claus. Kodwa basasala isipho sikaKhisimuzi. KuNkulunkulu. Basasala isipho sakhe sikaKhisimuzi. Abasifuni. Ngiyasifuna. Ngiyajabula ukuthi ngasemukela. Oh, uEmmanuel, uNkulunkulu waba inyama wapha phakathi kwethu. Wengatwa futhi walathwa ngecala kusukela phansi eminyakeni nesahawu sakhe selulelwa namhlanje kuyo yonke inhliziyo eyomemukela. Asikhothamise amakhanda ethu umzuzwana.
I wonder tonight,
in this Christmas time,
the commemoration of
ngenkathi uNkulunkulu enikeza isipho sekhisimusi sokuqala angazi
kulobusuku
uma ubungathanda ukubuka ngaphakathi kwalelo phasela bese uyabona soni ukuthi akho muntu yini phakathi lapho kuthandana umuntu wakufela umuntu abanikela ngempilo yabo ngenxa yakho na ungavuma kulobusuku ukuzosa imbeleko kuye leyo ndwangu engcolile abambiza ngokuthi uhlanye nomgengeki ongcwele isonge ngayo bese uthatha indlela nabadelekile abayingcosana benkosi na uma ukhona usendlini lobusuku uthanda ukukhonjolwa emkhulekweni ungasiphakamisa nje isandla sakho uthi ngalo busuku bukakhisimusi ngifuna ukwemukela isipho sikakhisimusi kankulunkulu isipho sikakhisimusi seqiniso sikankulunkulu na unkulunkulu akubusise nenekazi unkulunkulu akubusise ntombazanyana unkulunkulu akubusise dadewethu unkulunkulu akubusise unkulunkulu busisa intombi lapho yebo bangaba khona abanye futhi abathanda ukukhunjulwa emkhulekweni na inkosi unkulunkulu ikubusise mfowethu nawami omunye futhi nkosi ngizothatha indlela angisoze ngakubona uthezi nezinawo ezingcolile futhi angisoze ngama ngizobajoyina ngintoza ngingene embusweni kankulunkulu ngizoba ngomunye wabathelelekile
Come go home with me tonight.
Hello, Nam and Kosi. What's up, Yam? Wash away all the dirt from your name. Look at the bunker, we know.
Wash away my sins, Lord.
When I can say, don't know, Zam and Kosi. Bang, Pila, Pila. I intend the man. Gingolisa Oguaco. Gingolisa Wenda. Who's on the bed of the name, the first Waco. Mangham, the Lord of Kosi. Young is Yambis, Dam, the Pendura. Mangan Gears, and who's Gorba on your way. Let's pump and over. Ngikwemukele njengomsindisi ngabukhona omunye singakhuleki na phakamisa isandla sakho nje kulungile oseyigugu siletha kuwe kulo busuku bonakala sengathi kube ngabesifazane abayingcosana impela abaphakamise isandla sabo mhlawumbe nabo futhi bangabheka phansi abanye babo basengamantombazane amancane ithithi nje abaphakamise izandla zabo bona bakutho ngempela lokho futhi abafuni ukulahlwa okanye nezwe bafuna ukwemukela wena manje ngalesi sikhathi kakhisimusi ukuba babuke phakathi ephaseleni kankulunkulu bese bemukele ukuphila okuphakathi kusekhona mpawusi manje nje ukodwa uzobavulela ukuthethelelwa kwezono zabo ukodwa uzobavulela umthombo wendlini kadavide ovulelwe isono nokungahlanzeki lapho izoni zibhukuda khona ngaphansi kwethantala kusuke lonke ibala labo lecala lisekhona nkosi iya nabo ekhaya futhi uhlale nabo kulo busuku nkosi benzele ukuphila ukuthi kufanele kube njani nkosi sife khona phelisa abafulawe nabahluphekileyo phakathi kwethu wena ungusizo kwabangenasizo unguye nkosi ongenza lapho abanye bengeke benze khona wena ungumusa ohlalayo wena uyisipho sikankulunkulu futhi sikholwa ngokuzithoba nkosi silandela inkanyezi yemini silandele ukukhanya kuze kusiholele kulokho kukhanya okuphelele isipho sikankulunkulu ukuphila okuphakathi ngobhabhathizo wamoya sisekhona nkosi ngibanikela kuwe manje egameni likajesu kristu thatha imiphefumulo yabo kulo busuku futhi ugeze egazini lasekhalvari elibomvu khebhu ngokuba sokucela egameni likajesu amen
Once more for old time's sake, I love him.
Niyamthanda ngenhliziyo yenu yonke na. Kanye futhi okwesikhathi esidala. Niyamthanda, niyamthanda ngoba kwangithanda kuqala wonke umuntu manje.
Because Don't you love him?
And him sound enough.
Isn't he wonderful?
Come on, listen up.
All right, don't we stand
up? Take the name of
Jesus with you. Take the name of Jesus with you as a shield from every snare. When temptation,
what do you do when temptations gather?
There, just breathe that holy name in prayer. Bow our heads now and sing.
Falling, falling, prostrate.